Welcome back, Nairobi. It's your boy Nedo Molo, aka The Don. This is the Sanity Loop podcast with my boy Jonah hapo kando yangu manze amecheza chini manze yes. Vibes on vibes today manze, leo ni satofiti ama vipi, unasikiaje?
Mbaya, it's a sunny Saturday out here. Na feel fiti mbaya.
Drip leo umepiga.
Leo nimekuja na psycho mbaya.
Naenda wapi na kuna occasion?
Mimi nakwambia kwanza kenye nasikia vibaya ni imagine nimepiga hii look yote. Alafu nimetoka hivi nje nimepanda matatu. Na realize sijajipaka marashi.
Oh.
Hiyo feeling ina
mbaya, hiyo ni mbaya, eh?
Mbaya nani?
Kuna siku kuna dream kuna kaga kuhagahagi kila
imagine. Imagine umekaa hivi kwa matatu dema amekuona. Eh, uchelewa na kafiti. Na kakando yako manzi hata unukii.
Unanuka shida ama inahangaika.
Unanuka tu hewa.
But otherwise, guys, once again, we just want to thank Radio Legion, manze, for giving us this opportunity. Come at the number one podcast, manze, in the 254. Who hold it down? Ama vipi?
Yeah, shout out to Radio Legion, hey, manze. We appreciate it a lot.
Na leo, manze, tunongelea nini? Nasikia leo, wendo likuwa content creator, wendo lipanga content.
Hata before tuonge kwanza.
Nanyambie.
Pia lazima to shout out our crew.
Kabisa.
Manze, Ray, manze, hey, get well soon, Celine,
Sasha, Jerry.
Tunelewa adulting, manze, squeezy, lazima to make appointment.
Hata Mgaza na, Mgaza pia likuwa one of
us. Manze, Mgaza, our favorite guest kwa ile show yetu ya Men's Garage.
Guest amekuwa guest mara sita, sisa hapa.
Manze. Hey, but your shout out to everyone who also listens to us, manze, we appreciate it. Kabisa. Itaka njini watano wa sita, we appreciate it.
Really appreciate it, manze.
Yeah. Yeah. So as Ned was saying, today's topic, na bamba, manze. We are talking about if we really need ladies around to have fun.
Yep. Mandem, munahitaji warembo kujibamba ama si lazima? Ama si lazima, si ndio?
Si lazima. Si lazima. But mimi nasema one thing. Hata tukifikiria tu hii topic, the key thing that nilikuafikiria ni, I think ina depend na setting. Mimi nasema kwa personally for me, if ni story ya tunaenda kucheza FIFA ama maybe we like tunachana nini na machalini sawa hapo hakuna jadem, but when there's alcohol involved, mimi nakwambia bro, we need ladies.
Si, like
we need
ladies. Nimeka tamati with my homeboys na si lazima mama warembo wakue, mbona tunatupia watu ngori mob.
But sasa unajua baya pia kukata maji, like unajua kuna ile point yenye zi wanza kushika feelings inaingia,
unajua kuna tena kumbuka ni kama wewe yote moto kama vile watu wakipaka trip za coast watu debate mademo akua makoya bistangu moja kanaambia cheki kwenda coast ni za jibamba, but inafikanga time fulani hata pombe na kuambia you need someone.
exactly. Nendo baya pombe pombe you
want someone that literally to be intimate with someone to entertain you or to entertain.
Yep. Hey, manze juu kuna times unasikianga tu manze nahitaji tu like at least kusikia tu sauti ya dem ama tu stories fulani tu
kuona tu wasichana
bethe kuona
kuna boys wangu hata bethe ana manzata utapata jamaa msimu madem but anasemanga please itani to madem, it's just good to see women around. Na hata sasa tutaongelesha,
but
it's just good to see women around.
But anasema lakini pia kuna the other side ya hiyo like chalika huyo unaweza pata kama like kuna mtu nilikuwa najua form yoyote lazima asimemkuja na madem. Alafu unakam na madem, hata ongelesha dem. Sio unashanga, mbona ulikuwa ni pressure ni kuletea madem? Labda umechocha dem on your way there. Unaambia, yo, I have this guy, he's really interested in nini. Then anafika hapo, chalia na freeze. So unaona sasa pia hapo ni kuchoma. But anyway,
kweli, cause it's so, hata mimi nilikuwa na boys mwenye, like, kama madema wako, anapanik.
Yep.
And that's why, wanaume si tunasema, mimi niko kwa ile time yao, si lazima tukwe na wasichana ku have fun.
Mi nasema kama kuna alcohol lazima juu pia
lazima,
no they unaweza have fun
say nakata maji and I'm still having fun with you
true but unajua say unakata maji in a space where it's like tuna have bash una get see it's not we are not in a party mood right now you get but ungekuwa like it's we're in a party or something and then like umekata maji for like 3 hours 4 hours unajua kunilete mpia stories as guys zuanza kupungua. Sasa hapo ndo unaanza kushanga, lakini hapa kukikuwa na super, ingebamba. Unaona, hadi unaanza, alafu
ama playlist, kuna playlist ndo nakugeuza, unaanza kufikiria, madem, manze wangehitajika hapo, galababu liko, lakini kando yangu ni Jona. Nasema,
bebe, kuna ngoma zingine wezi chizu ukiona machali. Ukiona machali, labda uchize tu trap music, uchize tu marege.
Lakini bro, do we really need ladies to have fun? Yani mademo ametuweka kwa on choko, livo. Yuno jaribu kusema.
No, what I can say is don't force it though. Yeah. Don't force it. Juni nasema, like personally, something I've noticed ni, especially when we are young, unajua say at least uko kampo or something, but ukiwa kampo ni lazima. Hadi ule bishtenu mwenyuko na mademo, umwambi, lo, wale mademo mesemaje, awakam, bashi nisha tu hivo. So, if you're forcing it, no, it's bad. But I think the best thing is we need to have at least ladies in the area. Unajua ka gender equality pia unaweza una mandume sana utaboeka. High school mzima umekaa na mandume, mmekuwa na ma entertainment every Saturday. Every Saturday. Unaona tu utatoka huku nje unadeko na madem. It's just what it is.
No, unajua guys, kwanza ungejua vile navyoje lakini mimi napenda madem but mimi nasema sana. Lazima mimi naweza enda hata outing bila masichana na nijibambe.
Aya, let me ask you. So let me just ask you, how long can you go without like kwenda bash ya madem? Vile unasema si lazima, unaweza enda bash mara ngapi bila madem at all? Let's say like every Saturday unaenda bash, how many Saturdays will you go?
Moja.
Alafu sisi
kila weekend tu ndume.
Nimebai
maboti.
Imagine.
Hapana.
Hapo sasa ndo ngori.
But unajua mbona nasema hivyo? Mimi nilikuwa na ule best, I used to hate this thing. Like before madem come na kama you know kuna match ati niko na show. Madem akikam yamebai jemi tatu. Hey, unatenga literally so
many.
Mimi spendi hizo tabia. As it makes sense. I keep on insisting. Ah, tena pia wataona manzia ndo kusema.
But I don't know kusema in terms of like
when you didn't say that you beg for this thing, my people.
No, I'm not saying don't beg.
Your
don't
masturbating
beg.
Friends.
No, don't beg. Yeah. But at the end of the day, unajua kunakuwa like I don't know. There's just something when you're used to being around like guys and all. There's some energy ladies bring that you just feel good. Like let me say, personally, like most of the times you notice, me nulem say, especially if you're dating, like. Any event I go to or any party I go to, lazima nikupeleke. You get like when ni demi yangu, mbona like niende form, niende na nerd, niende sijui na nani, na wosi kama. So you'll find that if it's not all of the events I'm going to, I have my chick, utapata like ni over like 70%.
Lakini kuna time, ulikuwa na ugonjwa, tellenda event kama sina demi.
Exactly. Hiyo
kitu hapa, and that's why I'm telling you nilikuwa na chukio kitu. Literally, it's like, I'm a big Drake fan, Drake akama. That's to Tina plus one. But when they evil, that means I will not have fun. Siendi.
So, like, utaenda na my boys?
You're good, my homeboys.
Yeah, anyway.
Why you say you're
evil? Juu, pia, anyway, in some scenarios, nipuwa kuenda na my boys. Juneza imagine, ka, let's say, when the Drake. Alafu menda tuwe na demi yako. Unajua, the worst thing about also, like, Nairobi ni... Manze ma like there's tags everywhere in every event. So ukienda na dem pia unaweza ku maintenance. Ungeenda na machali ungeko una feel like hapo hivi si ndo kusema.
Mimi mama so, my man group. Hata wewe kwa kwa sakoli yangu na hata unajua deep down unatuita jinge madem kwa fun.
Bene yasema hivyo juu pia sometimes unajua pia like vile tulisema like on one of our previous episodes like usiende bash uendele kutafuta madem. Kwa ujena na demi yako, enda for the guys. For the guys. Junez enda form, mademu wako, mademu ni mapeng.
Lakini bado.
Bata wako idhaya.
Yako. Kitu mbo, akuna kitu mba.
Yeah.
Bro, ata ratio yive kubali. Wachali mko nne, mademu wako 9.
Manze.
Bado lakini akuna mnyako. Yani kwa yo option tisa, yani utona kushotu bado wako rank.
Banze ndo nakwambia
machali supitia.
Bebe machali supitia. Tunafa kwa sinwa strong.
Sinwa strong.
Yeah, jule kaka kuna de flani nilitwa like one of the guys they knew like ule mse with the plug wa madem atuambia kuna form ikuri wa madem like kuna form in place situishie. And like the ratio ilikuwa tu vile umesema. We were like around 5 guys ama 4 guys and the chicks were around 8-9. But unapata hata mengi hivi club. Nika like how like most of you hamkuwa type ya madem. Madem bado wamekaa chini. Umeka huku hivi, unangalia, unangalia. And it's bad because there's this trick, I think every man should know. Ukiingia in any setting and you feel like, let's say you're single and you're searching, the one thing you should do ni, maybe like, umeingia tu hivi, just scan around, uone if anyone notices
notes.
You.
I'm just taking notes.
Yeah,
as a tutena, as a tutena.
Aya.
Wanaume, to come out.
Mandem. If you're in any setting, and ndo umeingia, you're searching, first scan the area, and see, is there any chick amekutupia macho? Si lazima ati yako amekuangalia for long, amekutupia tu macho, ile like amekunotice. If someone notices you when you enter the room, probably, when it epiake in some way. Then the other thing you can do ni...
No, point one, take
okay,
it.
Yeah, point one. Ushaona umdem, I mean, note. So what you should do next, don't go straight to her because you don't know if it's true or maybe tu alikuwa tu anatupa macho anaangalia unaona. So the second thing, the second thing you should do is
it's like confirmation.
Eh, it's not the confirmation, uko sure.
Tell us.
Unaweza so ini you can do either A or B. The first thing you can do is you can either go and buy like kama ni place ya food or drinks, you can go buy a drink and ensure umepitia kando yake ama mahali huko ku confirm kama atakuangalia tena. Juu unajua as guys we always say like chicks don't like shoot their shots and all, but inakuanga they do, it's just very subtle. So utapata like hiyo kukuangalia, kuna vile atakuangalia sema mimi si nilikuangalia ule unge come, nilikuwa na kuonesha like I'm open
to you coming and talking to me.
Yeah, so the second thing, just walk past, uone kama ukipita atakuangalia nyuma ama tu ataendelea kuangalia mbele.
Taking notes.
Sasa ndo umepewa penalty ama free kick. Third, akiangalia tu hivi nyuma, be smart. You don't have to like say hi right away. You can say hi kama already uko na line, kama umejiaminia, say hi. But the other thing you can do is unaweza na maybe useme tu acha niende by drink, alafu ndo nirudi sike nika pia like mimi sikuwa na form.
Umenikuwa tu
bado ni mind games, you get. By the end of the day, hizo vitu mbili, if you enter a room someone notices you, ensure like ume confirm akiniangalia tena, pita nayo my guys.
Hey, taking notes, Mr. Fix it. Umesema guys, tell us what you think on our social media platforms. Mazuta tupata the Sanity Loop on Instagram, pia unaweza tupata Radio Legion on Instagram, Twitter bado pia tuko Radio Legion KE on Twitter, na Facebook Radio Legion Kenya. Sanity Loop tuna Facebook na ni tuna, I think tutajipanga very soon.
I think but for now, hit us up on IG.
On IG, Sanity Loop. Tell us what you think. Do mandems need to have ladies to have fun? Na ulizo hapa kwa fan page na kaka AK Saimo. Hii fan mnasema ni fan gani? Wanasema ebu elaborate what the fan we're talking about.
So I can say fun especially ni party. For me fun is party whereby either there's drinks or food. See, let's make with drinks in terms of alcohol, but there's food. Ni set in whereby like kuna watu. Kaka kuna gathering, you're like you're probably having fun. Unless kama like ni maybe let's say it's a gathering for other reasons like maybe medical or something else. No, we're not saying that. Yeah, we're saying come menda sherehe buda mna have fun. Come menda house party mna have fun. Come mama kwenda coast na watu jui mna have fun. So at the end of the day, isn't the fun things you're saying.
Leo maduko na roll. Leo umekuja na back to back manze.
Leo manze nimeona since the crew is not here.
Itabaki
jo leo umekuja. Nimekuja number 2 ni changamke.
Leo umekuja ni kama uko 5 in 1. Napenda manze. But pia mimi na feel pia kuna yeye nini yenyewe pia. Wote pia nisiambie watu you don't need women to have fun.
You need them.
Let's just keep it real. Site limit kuna magari 5. Kuna Prado 5. Mimi yako ya Ray, ya Jerry. Ya dance. Kuna Kajado. I honestly think hatutaka kwenda huko bila madem. Sema tu kweli.
Kuna
nyake, kuna nini? Hata tutajembea tu. What's the missing piece? Sini madem tu.
Mimi nakwambia by the scenario kaa hiyo, there's no other way. Lazima juu kama vile wasema, we imagine wewe umesema ti ni boys trip, then mimi nimekuja na dem. Sasa si nyinyi wote ndakwa mwatoko hesabu.
Mpanga na fala atambuangi boys trip.
Exactly.
Anataka na dem yake utru. Unaambia bro, ndio kuna ball machali. Anakuja pia na dem yake.
Yes, hey, so ndo nakshow.
Please pia wanaume, mazata can't be because niko single for a while. My friends, kaili wenye mna date. Don't get me wrong. Lakini sasa zingine pia just want to see my homeboy alone, my homie.
Yeah, hey. Mimi ndasema amini kuja na demu yangu. Wenyewe tu understand. Napenda demu yangu sana. Napenda company yake. So ndio maana nimekamilia juu. Usually mutembea na demu yangu
almost every. Tumeka kama Prado mafuta. Gari tayari 5 seater. Sasa mimi niko najua unakuja peke yako. Alafu unatembea na demu yako tunashanga literally.
Sasa nikuulize. Kama unajua pia kwenda relationship ni lazima ufikirie for watu wawili. Naweza kwa nimeagree na nyinyi nimesema hii tunaenda maboys. Alafu kwa nyumba niambiwe after your 1 week basi si umeenda na maboys, utaenda tu huko unalala na maboys au ndo couple yako. Sasa inabaki tu
umeenda na umekubali tu lakini leo umekuwa Eugene mara bang mara agree mara
kubali. I have to agree manze, usikiange usema a happy wife a happy life. So kama ni serious hivyo, just make a happy.
So what then, would you go for a road trip without ladies? Yeah. Na manga. Mimi na wewe.
Mimi nakwambia by the way, like for me a road trip in that scenario ndenda na my boys. Ndenda na my boys juna dai ku have fun na dai. Unajua kuna vitu zingine unaweza chachisha alafu mademo anakuja. Sasa ulikuwa na
sema ama ulikuwa unasema nini?
Ama unaambia ah acha una drive haraka. Enda pole. Ama usikie kwanza kuna this other thing whereby you find like maybe like menda road trip. Nyi mko na haraka zenu. Unasikia your chick says, "Hey by the way, zile nyanya ziko pale mbele zinakaa poa, si tusimame." You see? So mimi nakwambia mimi siwezi na mademu.
Buti ilikuwa na debe safi hapo nyuma sasa imejaa matoke, nyanya. Yaani hata tena tulifanya shopping za hao.
Tunakupangia. Alafu hiyo time labda mimi nilikwambia Ned, nafika Nairobi mbele yako. Alafu ndio nishaanza kukwambia nisimame.
In short I feel like ladies don't know how to loosen up kidogo.
I think so.
Cuz mzee hawa tangalia. Oh, okay, drive hivyo tunalazwa hapo na kumbe tunataka konda hivi ndo tufikie tu ndo nyama choma tumeambiwa na ule Masai.
Yeah.
Tukichelewa by 2:30 na 2:15 na bado hajafika. Yeye anasema ati nyama tutapata na wewe ndo tukifika huko ndo tabia njaa.
Manze true. Bede kuanga hivyo it's so true.
I fully agree but pia nasema mzee Mandem msitegemee wasichana kwenda out.
I'm stegemee baby.
Stegemee wasichana. Shout out to my brother Michelle. All the way from Embakasi anasema manze loving the show anasema manze yeye pia alikuwa kwa stage fulani alikuwa anategemea madem
definitely
but aliacha
definitely
alisema one kwa hiyo ukishaonyesha madem atunawategemea bro they will use you
hey baby ukishafanywa mbaya ndio una noticing I need to change my ways
hey.
Yeah it's true but I think for all guys ukiwa campus it's normal unategemea madem whether you like it or not umeona wanaume 4 years of your life
na kumka kampuni kana my first lady friend
imagine unasikia
kama majina mimi nilikuwa namka kwenda hizo madarasa 2 to 4 juu yake hata ikuwa juu ya masomo
eh manzi unapata hadi unasikia classes on Saturday ndio uende to form
na we need some motivation but the men need some motivation ladies
true.
You guys didn't know
yeah but yeah vile tu like pia Michelle amesema don't force it ikishafika point unaona like unawategemea sana don't force it Yeah, it's not worth it. At the end of the day, utapata, hey, manze umeforce issues. Kumbe dema kweitha.
Naona kaa, nilikuwa na mulikuwa ile episode last week, tulisema don't beg. Wanake my female friends were saying, usipo beg, ikitu utabaki ujaowa. Ikitu omba, your friends are lying to you. Omba ikitu, nyenye kia kwa your inbox. Come papo.
Yeah, kumbe,
watch out of fireworks, lapo.
Uneza beg, but if she's not that into you,
atakutumia.
Yeah.
True.
Yeah.
True.
Ipo ndo iko, beg when you know like, there's a chance ama pia ya narudisha vibes. Don't beg na ni one way street because I was also thinking if menda kuona ball enye ukileta dem
si mnalitanga wa dem hata unajua
sasa mbona lazima unge shout
mnalitanga wa dem
no unajua
not even sema, to you I'm just saying I'm literally nasema wanaume wanajua
yeah najua yeye
kuna watu wanalitanga wa dem wao unashanga
true but sasa nikuulize let's say Ned you in a serious relationship
get,
and then the chick says like I take an interest in futa.
Oh, futa.
Utaambia wewe back home stay kwa na stadium.
Yeye ni kuforce issues.
Kuforce issues
za. Kuforce issues za. Yeye Simba atata yuko. Yeye ni kutaka group kutulia naye kuchongolia tu tunado.
Basi sasa nikuulize.
Na kujua ama best yako ni kina nani? Mimi nakwambia madem.
True. Yeah, but nakuuliza which one is better? Akuje like kuona game na wewe apimie machali ama akwambie auwezi enda wewe back home watch hapa. Which one is better?
Okay, nyetu tuone na maboy. Ah, nitaendeza onia kwa TV yangu, basi.
Oh, so sasa utamua tu ukaliwe kwa hawa.
Hapa, nanye tuende. Hey, unakuwa mtiaji.
Ah, yeah, yeah. So, in such scenarios, ndo utapata, like, definitely when you, with your guys, yeah. Itabamba zaidi. Juu, hapo hivyo, like, maybe dema, juu yata, like, huu player ni tuaji, anashinda kikulize every time, hey, manzi, wame score, una get. So, going out with the guys, inabamba. But, the women just bring a different kind of aura. Ndo unajua pia, like, the thing is like ile ilikuwa nga physics ama ilikuwa nini ile story unlike pulls attract
I didn't do physics bro
it's jike ilikuwa physics ilikuwa chemistry miss jike ilikuwa gani but I know like it's a science so you get that every time ukata maji unajua pombe pia saa zingine you inhibit vile unafikiria inaanza kukwambia tu unafuata feelings so wewe hapo unaanza kufikiria manze I'm missing something so sasa ile tunge kuja na dem yako then ukose kama na dem and like a story I just remembered was hiyo time as I was telling you umeingia hivi club unapata manze madem unafikiria it will be fun wanaona eh manze hapa nika kuna type yangu so unajua the worst thing now in that scenario is one unajua like hiyo siku imeenda hivyo because you have to stay there always say mati ah manze my guys me I want to go home acha niwaache
hiyo kitu huma
inakuwa the longest night and the worst part is unapata sasa hadi unaanza kuambia damn stories in a bow because you're not feeling the vibe.
Una shout.
Yeah, feel the vibe. Una get so vibration.
Muko tu.
Unaanza kuuliza mdem, eh, bado unasikiza ngoma ngoma gani? Eh, manzo unaanza kumwambia hadi unaanza kuambia dem, eh, si uamke hata to dance. Dem ajisikii.
Bro, akuna kitu. Ukifika kwetu wambia, si uamke to dance. Jua mazee, uko mabaya.
Wa baby true.
Si sultan naturally, tutaza tu kuna tuwa ana mingoli tu karibu, ana dance tu karibu, na unajua hii ni body language, ananiambia, come. Like, hadi unaambia.
Video ni, eh, that's a massive tip.
Ama mnaza kwa tuwa baba kama mimi, mimi ili amkangi kwa club.
Yeah, baba,
I will sit down and drink the whole night.
But bado at least, if you like vile tu umesema, if you want to know she's feeling you, ata kwa list ya na show, at least ana dance. Dance, ana kusumbua kidogo. Si hadi pia ameka hapo kaa bazoom na ka, ni kama mekuja official meeting.
Wache bazoom kwa tu mimi solo.
Eh, wache bazoom kwa ya.
Dance around me.
Ana kama ana kusugua hapo kwa kiti, you know. Like at least if she enjoys it, then it will be fun. But eh, manzo upate, wewe konza ndo umestrike out peke, like all your boys are having fun. And then you and the chick you're with, like, it's boring.
But that's, apple, that's apple lakini kuna point. Anye inamanisha, lakini zi. Kitunongi about do we need ladies to have fun? So yeah. Like, kisibu, mademo aliku hapo.
Hey, sando like, nakushu. Hey. You don't say the other side.
But
you
guys didn't have fun.
Hey, yeah. Yeah.
So, mandem, you can have fun without these women, manze.
Yeah, it's 50-50. It's 50-50. It just depends 50-50. On. It's 50-50,
it's
manze.
It's a mindset thing.
So,
ukienda ukienda mahali unajua kwanza mushi na wendo linitachai kitu. Ukienda mahali tuseme kwanza kama uko single una place, ndio don't expect any lady to be yours kwa hiyo place.
Oh, true.
Hata ukisema madem ni wengi.
Yeah.
Alafu kuna nyenye tulisema hiyo story eti bedeni kuna type yako hapa. Is a scam. Inakuanga hata type yako. Hadi bro uko wapi? Kuna dem fulani manzee type yako hapa. Kuja. Manzee bro.
Unajua ni sure bet.
Scam.
Eh.
Scam. Hai kwenye type yako ama kuna kitu kitu hiyo deal ni tamu sana.
Be like let me ask you so like kumpata hiyo scenario. Mseme sema eh kuna type yako hapa hivi and then uende. Alafu upate yenyewe like it's your type no dem ako idha.
Au dem ako idha.
Au dem pia ako idha utachukuliaje? Uta like utakuwa pia like eh let's just go with the flow. Ama utaanza kushuku. Au utashuku?
Ayo kwani nilikuwa nashuku nini?
Eh manzo haja kuna like mimi like I know a guy kuna time nilikuwa nimeunganisha dem. Dem hadi akuita yake hadi tumeamua as we are going out to 18 so tumeenda 18 manzo we having fun and all that. Dem akakam. Eh dem hadi like amekama anaanza kuongelesha chali. Eh chali ana kama niambia eh manzo jo unde mgani uliniletea. Nashanga wewe si ndio hadi ku happen. So I think pia maybe tuende
kuna watu type yake.
Dem alikuwa type yake yes.
Then why was he saying eh wanaume?
Pia tu
achukua confused.
Maybe I think unajua pia watu wengine usema like the guys like the chase.
Oh yeah. But miss school is like miss never time.
Una time ya chasing?
Never time yet. Like okay, really mind too like nikupata mahali and then we just vibe immediately.
True.
Check it.
Yeah, but the best thing you kuanga especially if you go out anywhere, alafu pata mtu mna vibe, that's the best night. Yeah, that's the best bro, night. That's unasikianga hadi nikaa
mimi nina smile hapo ndio jeu na meno zangu
hey, manze,
flashback zimenituanga tu nasikia tu
tuambie
hey, bro I had this mami mazibu vibe ilikuwa wapi I think it was the Great Rift and then Great Rift 2016-17 mazibu vibe bro from the word go hadi mwisho hadi kwa gari mimi nambeba yani nimekuwa ni chali yake tu like, automatically hadi club watu wanaona ah bro that's an amazing feeling man
ilikuwa ni
kale yes kumzima mimi nakumbuka my homies walikuwa nasumbura na wasichana unajua kwanza sasa vile wasema most of them unapata your type is not your type like unapata mimi nakati ya dem na dem anataka best yangu but best yangu amtaki anataka dem mwingine so literally kila mtu alikuwa nakati ya the wrong person unajeki
like true.
Don't get me wrong, everybody was fly from my side and their side, but we're just hitting on the wrong people.
Like, kuna tu preferences that are different.
But my type is in that house, but my type, anikati, unaget?
Yeah.
Like, literally, kila mtu type yake, kwa hapo. But my type, anakati, the wrong person, apia, minakati, wana the wrong person. So, mina furai tu, mi yangu imeingiana. The whole night, mina natu vile tuwa kuna skurefu. Ate, ude mnibuti, yaji, ya mekata kushuka na mimi ukuchini. Ama, mina sema tu, mina melonji tu hapo kwa ile Rocky Granny chair, na maibu hapo manze.
Ndio unasikia tu hata like hakuna haja kuongea.
Hey,
unasikia tu vibes.
Kwenye whiskey nyingine safi.
Hata
time ile kwa nasikia ile ngoma nini? Ile kwa inakumbuka ile ngoma ya Chris Brown na Omar. Your beat come close to me. Nene.
Hey, ile kwa massive jam.
Hey, tu hapo una enjoy vibe.
Unajua hapo it's going down.
Hey. So your point ni massive my brother. Nakubaliana naye kabisa.
Bea, it's true. Unasikia ngadi ni ka kwani labda tulikuwa tumezaliwa pamoja na umse, like yeah. Mlikuwa kwa the same order alafu mkaachana, juna feeling inika your souls are just intertwined, nika ilikuwa tu meant to be mpatane.
Sasa speaking of it, unajua kuna kitu baadaye nilikuwa nataka ku advise watu kiasi tu, tunaweza tuzuri tuko na ile luxury ya kutoka nje topic kiasi
definitely, definitely.
Like unacheki when you go for this road trip, one of my pals alikuwa anasema let's keep it simple. Sasa zingine it's just easier, msi complicate vitu.
So
maybe mkumwachaliwa saba na madem, let's keep madem 10. Ule dema kuitha yako.
Yeah.
Ende ule dema kuitha yako. Usiharibu, usiharibu mambo moba. Ati unandia dema mwenye kwa. Sio unajua umekajam. Umekajam. Sio unajua umeandia dema kuitha yako. Sindio? Yep. Alafu tila ule dema anataka chali mwingine. Sasa nyote mnaza kukajam. Sio hamzima amfry nyote.
Ah, ende tu,
ende tu ule dema kuitha yako.
Eh, true.
Eh,
true.
Once unagree na mimi.
Mi nakumbia na agree na we 100%. Kuna times ine, like it's true, don't complicate something. Yeah. Yenye ife kwa complicated.
Thank you.
Dema kuitha.
Ende huyu, ocha kusumbule mstari, ata literally, lumesema, ata aja inua kichwa
kuangalia. Ata aja kuangalia.
Ata akiulizwa mevalungi gani ajui.
Manze.
Akibaze what was he wearing yesterday.
Nata labda mwongeane like a whole 10 minutes. Nata kuangali kwa macho.
Kwa macho.
Manze. So yeah, me I agree with you completely. And then I think ata, you may come up, you may let another question I had. Do you think pia, when it comes to like maybe road trips, sindo ujipia expectations mob?
Thank you. Mob sala bro.
Sindio.
Bro, mi kwa nani likuwa sikuzi at least unajua experience. Sahi unajua mini don.
Yes.
So sikuzi ni hata hizo mtuwa zini stuangia ama zile excited. Lakini in my, when I had hair.
Yeah, in your heyday.
In my heydays and my hair days when likuwa napiga kafed nini.
Bro, boy hairstyle.
Nilikuwa manze ati madem wako wapa kwa gari. Dasit kwa bro, nilikuwa, yani ilikuwa amast. Unakatia mstena, yani unasikia vibaya kama ujakatia mstena, ama ujakatiwa.
True.
Yani, alafu unajua, siku ba mademu wanatusema wanyime, yote wapei, sindo. Muna jam.
Actually, that was the thing. That was the thing kwa atakuliza. Muna jam. Nishisikia story fulani niliambiwa. Like, unapata, let's say, us as guys, sitkone expectation, like, min kenda hapo.
Hai, najua, nani, nikona Linda yote, nasema Linda. Adi nisha text kwa, shuwa janga maboishu kwa nile group.
Yep.
Sama mtu asifike Linda.
Undo pse wangu.
Undo pse wangu. Nona pata Linda kwa idha ya homeboy.
Imagine.
Lama utari we, kwa mzima we, expectations liko vuf.
Na u menda na dope by the, na yu dope mesema $8 meifanya ni get laid.
Linda.
Una
na,
get.
Nalpena ni get laid. Linda specifically.
Linda specifically. Like, imagine. Kosa kwa yeye. Hapa like.
Shereni upuzi.
Una get. So I think that's a bad mentality. Juu. Like, nani anasema, nikienda form, ni buy a dem, like, let's say, ara, like, something cheap, like, maybe a six-pack. Nikubaye, alafu at the end of the night, atinakwambia, hey, man, this tuende, like, kwa rumi yangu ukatae, atinafaku kachu. Who says that? You get me, I would say, personally, if I'm to advise the man dem ni.
What advice? Zine, advice so much, Aliba, na wachanuke.
Yeah, lazima kwe mjanja. Sazine pia, anyway, mi unajua kila mtu kwa na their different goals. Kuna watu wenye wachezi, like the in the long run at all. Yeah, they could come here from na smash came so.
Na pia ik this game ya road trip. I also learned kuna mtu pia anafunga blessed people natural. Kuna honga na that one person yake ndio road trip anapata tu ameangukia.
Kwa sasa ndo tunafaa kumitisho kama
tu. I called nani? Roy.
Yeah.
And nivula menda UK. Roy I may can tell you for free. Roy used to be like, damn like like kwa alafu ndio udhuria yake pia anaendea demu mwenye anamtaka. Exactly. Si yenye wewe unataka.
Yeah, ndo nakushow.
Yeye anapata siku yake imekuwa rahisi, wamekadol,
kama wamesmash.
Yaani siku zetu zimekuwa complicated. Ule demu unataka anataka best yako. Yaani mkoto hapo,
ule demu
mko fighting for that lady.
Yeye
ameendea demu mwenye yeye huo demu anamtaka.
Yeah.
And hiyo tuna ni swali lingine, machali. Tunafaa kuendea wasichana natutaka ama zitu ende msichana nataka.
Yeah, but nika like there's ever and I think so even though the recurring theme like pia even from what I was saying ukiingia base angalia mtu anakutaka huku nje still lazima every time uko na force issues.
Kwanza nikifikiria hiyo time na nikumbuka yenyewe yuko hiyo time ilikuwa na pressure lazima mademo akwe ndo nitajibamba.
Yeah.
Lazima.
Of course road trip bende kama nenda kata maji lazima mademo akwe. Hakuna nikaenda kwa
nika kuna
nika kuna rule book imeandikwa mahali. Hata
nichekeshe. Shout out to my brother Bobby. Isto ndo Bobby anajua. The other day tunakuwa na road trip with me Bobby and Michelle. Manze bro wa Noah. Kambia mademo na kama una ile mimi mwenye mademo alafu unaambia mademo hawakuji bro Noah mshabai pombe mshabai food yani boot imeja pombe bro tuko kwa Noah watu wanomo watatu tunaenda crayfish short time crayfish on the place Naivasha
yeah.
Tuko like bro na button na tukwalome watatu.
Walai.
Mwenye naifoja kwenye lakuma tent. So just luckily, like Mungu. Mm. God bless you, Father.
Yeah.
Tulipata mademu, one of my friends from mm-hmm. SIU, alikuwa na mademu watatu hapo. Randomly tu walikuwa hapo pizaini. Mm. Tulikuwa Olibia Westi. Ijapo yeah. Mwenye tulikuwa na debate tu. Ndiyo naivasha matisende. Tuka sema, let's buy some soda and some kuku and then let's decide.
Mm.
Tunenai naivasha ama hizi mapombe tu amwe tutu.
Yeah.
So lucky. Aka
come through.
Hey, Bobby, mina Bobby tukena nini? Tuka meet, nika meet my friend.
Uh-huh.
Aka nambi, hey you guys, been a while. Jua likuwa mehama nyayo. Hey, it's been a while, manzi na mepiga look, plan. Kama Bobby, hey, tunena naivasha, manzi. Hata tukuna drink kwa gari. Aka sema, walai. Aka kama kachungulia. Yani aka piga di inspection. Kama
ambia, tuka confirm mpimi.
Mpimi, 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 mpimi,
mpimi,
mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi, mpimi,
nice.
Wali join.
They were just like, I don't know, I'm going to kulize. Kuna mkua naka emergency.
No, no, no. Bro, hey. Ama demo alitunisha wako. So sure wanakuja.
Yeah.
Mazi, atuko nayo. Me, I'm drinking. That was my heyday.
But it was a weekend though, you know?
Experience muhimu. Your time, but it's going to experience ya IGM. So, ama demo alitunisha even at the last minute.
Definitely.
She can even, she can tell you 1 hour before the phone. I'm coming, but don't worry, on my way. Alafu, katika tuto jia kwambe, hey, an emergency came up, nini. I was even doing shisha. You know, very like, I don't do shisha anymore. Yeah. Shisha in the car, hot box, apo, nini. Kwenye noa hapo, kila mtu alafu anajua sasa tuko watatu, 3-on-3. Dere na wake, Bobby na wake, sasa nimeka nyuma na wangu. So yani, perfect.
What is that job?
That job, God bless you for coming through. And funny thing, your road trip inahanga there on my top 5.
Definitely.
Inahanga hapo kwa top 5.
When like you have like a plan, na iende kubako, alafu we come up to at the last minute, you know you got the best plan. Like impromptu plans. You are the best. Jo unasemanga, ikitu liku umeinje. Acha sasa njibambe kabisa.
Kabisa.
Yeah.
Bro, nakuambia tu lijibamba.
Guy. But hapo, uoni saja. Me, one thing I also say ni, if kauna plan kuita madem, usiite dem, like number exact.
Exact, yeah. Yadini likuwa nambia people in the game.
Yeah, don't, utter like,
ita madem, mkiwa machali wa 7, ita madem 11.
Manzi, at the end of the day, I know people say this in a way, like, in a sounding like chauvinistic and all that, but you're the prize as the mandem. We heri, we wambio dem, manzi, iza joleo, aita weza, arudi home. Then wewe sasa imagine, umetadu dem moja alafu akupakuisha last minute. Sasa utakao kidu. You get.
No, nothing. Unadhani mademu wangapi wamebakoiwa? Really? Sitaki uzuri ya matali. Sitaki kutolea form ni paka mwisho. Mimi ndio nakutolea form. I will not disappoint you most of the time. Mimi nitakwambia hii form usijali, ni form paka mwisho mpaka che.
Yep.
Naangalia hapa kwenye fan page. Saimo, kaka natupendanga mbaya. Saimo, kijana wangu wa dera. Anasema loving the show, anasema by the way guys, wacha niambie tu kweli. Always and a road trip bila mrembo.
Always.
Yeye anasema hivyo for free. Yeah. Anasema take it to the bank.
Awezi. But at the end of the day, road trip yoyote.
But mi nasema you can, but we are, hapa ni kama nimelemewa leo.
No. I don't know, like, who unajua? Kari kulize, you for me, let me just ask a genuine question.
Yo nilikuwa young, I'm a very mature.
So, like, if it happened right now, bado mkenda nyi watati.
Ah, tungenda.
Baina, I think so.
Yeah, you, bro, I was 21, 22.
Ah, yeah, I get you.
Hey, man, I really, bro, tumebai pombe.
Tumebai nini.
Alafu madema kadiso. And that's why pia, ata vlo mambe machali, yo story ya uki ita madema, ita wakwe wengi. Pia kuwa na backup plan.
Definitely. Me
oleza backup always. Plan.
Always.
Ita madema kwenda G-Coast, na, the first lot, beli ya kwanza ikata. Beli ya pili. Iko hapo tu stand by anakuuliza so what were you, what did you want to tell me sasa unairusha by the way I had this plan unamlayer out
kwanza the best part ule mseru kimwambia last minute anashow up manze tu wako hapo tu
weka beli ya kwanza okay I know you want the top tier bill
yeah
kuje zile shati kalikali ni ngodi lakini pia hiyo beli ya pili yenyewe bado unazangara nayo bado you can still compromise iwe kange tu hapo bado
unapata beli imechomeka imeibiwa imeenda tu hivyo inabaki kuende hiyo beli yako ya imagine
na funny thing hiyo beli imagine tu unapata pia unapata ili come through kwa ukaji bamba mbaya. And we'll, tukiongea about the bell if you know you know. Hatutasema story mingi hapa. Kuna mtu atashanga hey mambo ya bell ni nini hiyo?
Tunaongea about bell but it's not about the bell.
Kabisa mzee. Na mtu ambaye
but pia nilikuwa niseme the other thing yenye pia ni notice. Kenya hiyo bamba maybe ni mimi peke yangu but Kenya hiyo bamba kwa na like chicks around in any like party or something. Ni drama pia mademu leta. unajua like machali ukiwa machali solo hakuna kwa na drama
baadaye mwenyewe uleta drama
baadaye uleta drama manzi sasa zingine unaweza kwa tu umeboeka
I don't like this, how this bitch looked at me
manzi
nashangaa likuangaliaje
mimi si nilikuwa hapo na wewe
manzi hadi amekwambia you looking good yeye anakuambia I don't like the way she talks
manzi
hey, ladies manzi
but your drama you bamba yeah
you bamba
but you bamba.
Bro too much of it can be dangerous
definitely too much of it
inafakurushwa kama sprinkle don't kick kama vile salt bia anarushanga hiyo kachumvi
anafakurushwa
tu hivyo tu ndio at least unaleta sherehe mkuna story ya kesho
true but there always end a sherehe alafu mna story hiyo sherehe libo
mimi sijui sherehe gani watu waenda na wana story mimi zangu zote lazima zikuwe na
lazima zikuwe na
ninafungua album
ndo maana nakwambia lazima madem lazima madem wakuwe
nitafungulia album by
the way Tears of the Dawn fungua manzi. Mimi kwanza nitakuwa number 1 hapo
kwa cover photo ndo bado tutafikiria itakuwa nini.
Na manzi, you guys remember, new week, new vibes, new grind. Wagwan.